country gani ime strike deal?
Canada.
Buda boss unajua Canada. Kazi kwa Canada zinakapitia.
Zii, Canada sindi iliruka. Gava yenyewe. Nisema Ruto wacha mchezo. Sisi hatujasema, alikuwa amesema 200,000 jobs. Gava ya Canada nilimwambia wacha kudanganya wananchi. Wacha uongo mzee. Unajua raia mob ni lazy. Yes, unajua. Raia sitaki kufanya kazi. Nataka pesa ya
bure. Pesa ya bure.
So kia muna patu waka so mwaka.
Yeah.
So no. Ai, mimi ni compete na iko nini na. Aina.
Lakini mimi nikikuzishwa jo uta. Eh? Unaona vile tumeanza? Unaona vile tumeanza ku reduce.
Raia yetu tunalipanisha ndege. Ile raia ilikuwa inakaa hapa. Ilivutiwa tu na arifu ya Oscar Sudi. Yani unaita hiko nini? Acha ujinga. Mimi ndio najua ile kitu hiko. Unataka kitu hiko nini? Hiko ticket.
Juinge pata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wacha tu.
Ni the weekend update nikiwa Ian Thiong'o the legend himself.
Rapture the scientist.
Na of course before tuanze show niko na ngoja ira. Lazima jipapase uso.
Eh hey, mtu wangu hey, unajua nilikuwa poda. Pastor, nilikuwa pastor so
I think mimi ndio sijageti hivi yani ni colleague mmoja wetu kwa majuu. Wewe uko na design zingine si za Kenya.
Design gani hizo mbwa? Design gani hizo? Fungua robo
touch up.
Zi hiyo hiyo inakuwa vako yangu David. Eh yeah. Hey, vako unajua afya ikiwa nikibonga kidogo. Chicks zinaanza kusweat sana
zikunza. We are looking for someone who cool this dude down.
Hey, yani hata nimebaki ya kuleta hizo za kichinku zile za kiraya.
Fun. Kuna stories zingine jo. Na of course kuna ngoja umalize socks may take forever.
Eh hey, socks lazima ndunge.
What you don't know chenye mekam niki notice. Since raya ishiye, every weekend update tunafanya na socks mpya.
Socks ni mbichi.
Na yenye unakamka umevaa, si yenye unafanya show nayo.
Zizi, mtu wangu, zizi. Huo show unagama iwe dhati anatumia gari moja 2 days. Wewe ni mtu ufuatilia
Mayweather. Mimi ufuatilia.
Ushona.
But huo ni Mayweather. Unajua do yake ni all weather. Si ati yo, ati unajua hakuwa na sponsorship ya gloves this season. Naona tu nakaanua tu like. Kwani?
Nakaanua.
Tu niambie tu kama umepata ka sponsorship deal.
Zii, kuna mother hapo town anaonaga iko nini? Habari, tenua socks. Nipe mama bana, mimi ni mtu nasaidia society. Leta. Anipatia socks. Inadunga. Sikuizi napoyo baka na discount.
Yeah.
Hizi nafawa kuwa ngati lakini nachukua na chwani.
Okay. Zimechorwa nika sandwich.
Mtu wangu sasa hizi ndio formation. Unajua hizi ni zile za mzee wa nyumbani zile una ule wekelea mguu kwa stool. Unaona kwa TV. Watoto wanakimbia. Msikimbia kimbia sana hapo kwa mguu mtoto.
So Buddha, apart from new socks, what's new?
Apart
from new socks, what's new?
Niko bie, sina mambo.
Yeah.
Na shukuru maulana mzeya.
Mm-hmm.
Everything imekuwa fresh.
Yeah. And of course, everything ikuwa poa. Tunakumbusha nini unaweza ingia pale, nini line bet. Utabaki make sure mambo iko freshi. Jupale line bet unajua ukiingia unapata 100% bonus on your stakes, ndio?
Yes.
Na usisahau kuingia utuweke pale hivyo iko nini? It's a promo code. Promo code unasema iko nini? Na inabidi tusaidiane in this journey. Great. So ukiingia pale tu line bet promo code unasema iko nini? Na ni 100% bonus guaranteed on your stake. Na if you have a problem just unaingia tu pale hivyo customer care. Unaambia ni aje, I've encountered these problems, so and so. Now atabaki wamekusort. Eko nene?
Eko nene?
Eko nene. Mental health awareness, nona nini? Unakunywa chai kama mtu wako. Nona, unakachapa kangiai ni kama. Najua mtu wakisha chapa. akisha kameza.
I mean it is taller mtu wangu. In case watu wa Jimmy ni tea taller.
So mental health awareness.
I mean iko fit mtu wangu. So Jimmy ni kwa TikTok. Nimekuwa TikTok. TikTok siku hizi kuna ma trending videos.
Yeah.
Pale kuna dema anaitwa Alicia Kanini pia anafanya anafanya things
anafanya mabig
ziko mbona ana run big things pale
yeah ana run big things
ana run big things hata nishapatiwa badge ya top fan ni nini mzee
aya yeah. Watch hours
naingia na account ya kijana juu nilionea Rapture Scientist ni mwadhara.
So of course, so okay, I'm curious now. So kimwacha na ni like mnaanza na vizuri ama mnamu instruct nyana fanya ama
zii, mimi ni mpenzi mtazamaji, mimi ni kuona. Kuna wale ambao wana comment lakini mimi ni mpenzi mtazama.
Wewe ni mpenzi mtazama.
Mimi ni kuweka tu fire emoji vitu kama hizo. Naweka ka fire emoji hapo. Kianza kuzitoka toka kaka live mtu wangu. Mimi niko tu hapo ni usiku wa manane. Wale watu wako na mabibi, wako na mabibi. Sisi tumeshikilia simu.
Huko na kanini. Kanini kega.
Kanini kega. Kanini kega.
Me niko na I think me I'm stressed. Me itabidi kwanza nipatie na mental health awareness yangu before
yako. Paya na Buddha.
Me finance bill jo. Nakumbuka tukiwa live na Mwaf ni diguzia. Of course yu rae inazusha vile. Of course alirant for quite some time. Kusema is coming back to unsystematic country and an hopeful nation. Yenye it has the capability of doing so much. And yet inadu so much to make sure inarudisha nini wananchi nyuma. Ama driving itself backwards. And it's sad. Of course kuko na history ya finance bill yenye of course nikiangalia tu propose mimi sijui wase wanaiguzia wapi wanaitoa wapi nimekuwa reluctant on that side because kuna raya zimeenda zimeichambua juu na inakani kama inakani kama ile nini unajua Bible zote unapatanga nini this page ya kwanza na hii chapter za kwanza na ya mwisho hakuna mtu usoma unajua ujeingi ya chachu kambua ti na leo tutasoma in the book of Revelation. Juu inakuanga na vitisho tu.
Mkweli ni vitisho tupu.
Ni end of days.
Kuna
seven-headed beasts.
Kuna hizo wanyama zitatoka kwa ocean mtu wangu.
Yeah.
Hiyo kwanza kuna time ilikuwa jaba. Farmer. Nilikuwa nakashikisha.
Yeah.
Nikajaribu kusoma hiyo Revelation hata usingizi kukaa.
Yeah.
Oceans will open up. Nashindo hizi ni gani?
Mark of the beast. Just sisi tulikuwa naambiwa tukiwa toy tutakuwa nasi watatoka from. Ati before sasa tu twende maji. Me thought was your kipas ya as in tulikuwa naenda tu pale ni judgment day. So nilikuwa naambiwa ati sasa Yesu akikamia wase ukisikizo mali whatever ni mata za ma trumpets. Yesu kamia wase waki kuna raya zitaachwa huku ziki man earth. Atakuwa na kama kuuliza hey ni aje huko side gani alafu akaangalia kama uko na mark sijui 666 whatever kwa forehead. Mimi naona hii finance bill iko hivi. Wale watu wenye wamesoma kidogo wanarudi wanakuambia dude ni aje
ni kubaya.
Mimi naiko ya kuliko corona
ni kubaya mzee.
I think ikishapita niko naambia wase ikishapita ni watu wakae tu lockdown. Jwale watu watakuwa na baki kwa hizi streets ni wezi.
Bas.
Kampuni zita shut down. Predictions are say wengi. Kampuni zita shut down. This content. Hii content yenye tunafanya. Hii content itoku unafanya tu. Cause of course unajua. No one taught us. No one aliambia Gavati msupport. Anatrai kuwa content creator. Msindi alienda akapata opportunity.
Yana ukajiba
vile prezo anasema. Ati there's a guy just by a click of a computer. Of course wakiambia tu wase tu venture on this digital space na nini. So of course watu wakaona like, oh, so we can make content and put bread on the table. It's not much. We don't make much, sindio? Ni tu zile za we pay bills. We pay bills.
Yeah.
So from that nasikia from 20% wanachukua. Na ni gross.
20%?
Ni what you made. Seme kama me make
20% ya
kamisha. $100 yenye of which inakuja ikiwa taxed already. They want 20%.
So hiyo ni kama tax nyingine juu.
Yeah, yeah.
Sasa unajua kitu moja na igava. Kitu moja yenye inaboka kabisa na Ruto ni ati afanyi anything to make sure internet imespread Kenya mzima. Hakuna kitu yote anadu.
Ananyonga. Yeye
kukaa tu pale kwa ofisi. Sasa mtu mwingine angalie ni email. Email ikiongezeka ujeni YouTube inaongezeka muongeze ushuru. Unajua ni kama kudharau wananchi.
Yeah.
Because unajua mtu kama Obako alileta fiber optic. Kazi ni ungeona in the next like 5 years.
Yeah.
Hata gavana sema inachukua ka 10% but watu watakuwa naona vitu online like half the nation ama
3/4.
Hiyo unajua ina make sense kidogo.
Yeah.
Unajua ukasema kuna areas kama northeastern na central Kenya na wapi hakuna mtandao. Sisi kama serikali tutaweka 4G internet Kenya mzima alafu tu tax content creation. Hiyo sasa unajua itakuwa ina make sense.
Yeah, yeah.
Because utajua ukiweka content hapo watu wataona Meru wapi. Unajua huko mashinani watu bado wako na mashida za internet. Sio unajua hivyo. Ukiingia tu ma interior tu. Hata hizi matao hizi matao nini? Si ati ni tao ndogo, tao kama Murang'a, unapata bado iko na mashida za
za mneti.
Kuna time nimeenda Murang'a, manzee kuna shida za mneti. Mpaka kuna shida za network. Wacha internet.
Yeah.
Network kuvu.
Yeah, kufuta jo.
President afanyi anything ku make sure internet imespread, but anaona hapo ndio atakulia. Huyo ni mla watu mtu wangu. Huyo ni mla watu straight because sijaona mradi yoyote. Kuna kitu niliona huyu jamaa wa ICT akisema walo. Ati wanaweka hubs. Ati watu waende kwa stage. Nani anaenda kwa stage Nairobi atoe simu? Wao watu wanacheza. Wewe unaona vile mwafu bief na simu yake. Unaona kama anasema kwa stage na tenje kama hiyo. Ati now this is a hub.
Ati kula. Tuseme tu hii area ya Mbwe nini? Hub yao ni Muthuru.
Mwambie mwafa tu ya iPhone yake. Ati sasa ameenda kutumia internet ya Gava.
Wacha iPhone yake. Unaona hii techno yangu hii. Hata GPO. GPO, hata GPO. Sijui kama inajua GPO ni wapi. Inaenanga kama ni my pocket, nimeweka headphones. Ukipiga nachukua tu hivi.
Wanatumia.
I don't know kama umecheki hii movie inaitwa Mad Max Furiosa.
Sijaicheki.
That's the like the kama ni wase wana back in a lawless country na nini. Guys are going against each other. Even I predict Kenya after this. And the worst thing ni hiki tunaenda kupita.
Lazima mtu wangu unaona wa MP wa Sapre. Wewe ngoja ujione.
So alisema kuna raia fulani alisema tuchambwa kama utaki nini? Kama utaki kulipia gari. Sikae nyumbani.
Bas.
Na akasema it's better being a manufacturer in Uganda.
Bas, huyo MP wa Molo. Yeah. As in sasa hao ndio ma MP. Unajua? One thing about na hii ni kitu yenye hata raia akiwa hapa na janaweza anaweza changia. One thing about my MP wa Sapere huko Ocha. Naona ngani kama wajachuo. Inakuanga naona ngani ni kama wengi hawajashika mbuku. Nikiwa cheki tu. Kuna major difference na hizi area zingine. Unajua hizi area zingine unazoona kama tiende ya Molo huyu ni jamaa. Inaonekana anajua anasema ni unajua? Haizi sema staff kama hiyo. Unajua hata kama chama yake imesimamia utapata at some point anasema hiyo. Siezani na. But sasa ira ya ilikuwa na trend. Alisema vile kwanza alikuwa anapeana kama maoni. Ndio ujue ni fala. Vile mimi naonelea ni mzuri. Sababu hapa Kenya ushuru yuko juu sana. Sasa wewe anza kampuni Uganda, alafu sasa unajua hiyo import ni cheap.
Yeah, now of course
ni kashindo ira anasema nini?
Yeah. Shida ingine yenye imekuwa, mi I'm still on my rant. Shida ingine iko, kiambia wase waende wa nini. Of course the president ameenda akisema nini, each country yenye anaishia. Because unajua hii gava anasema.
Faisi anamuka Egypt, Buddha.
Yeah. Ametoka Korea?
Buddha.
Hata ni hard
cookie. Buddha utamuona kwa pyramids. Wee ngoja utajionea.
Ni hard cookie.
Wee ngoja uone picha. Wee ufollow Rachel Ruto Instagram. ngoja utaona. Au follow. Lazima atatupatia mambo ya Israeli wakitengeneza hizo vitu. Wewe ngoja. Wewe tegea tu. Rachel Ruto mimi namfollow. Kila kitu kwake ni sasa aje Mungu hii litengenezwa na Israeli Kenya kuja mguza na mkono yani anakugatua ardhi yake.
Sema anapeleka wa mama thao huko.
Mimi nakushau asipoosha mguu Red Sea. Utaniuliza. Asipoosha mguu Red Sea. Wewe yeah. Utaniuliza.
Alafu I don't know kama ume notice every MP. Every MP mwenye ako pro government. Akiulizwa about finance bill. Nakumbuka Salasia. Salasia hata mimi sijui kama anakuwa opposition ama anakuwa.
Salasia.
Mimi najua ni content creator.
Salasia ni content creator.
Yeah.
Alafu Salasia ni clown wa wanasiasa.
Yeah.
Unajua kila mtu kila click.
Mm.
Iko na comedian wao.
He's the new Otieno Kajiong.
Bas.
Okay.
Zi. Mm. Ni kama Salasia. Ni kama ule jamaa utumwa jacket kama watu wanakunywa tei.
Mm.
Sio naga kwa meza kuna kongana.
Yeah. Eh, alafu nile raina.
Ule jamaa upatiwa kiza ndaye. Anaambia huyo gari nimepaka mbaya. Ah, asante sana. Eh, ningoje niweza anaenda na pa gari vizuri. Yeah. Sasa sio naga nikalia huo mse.
Yeah.
Because kuna video nimemuona wakiwa na Oscar Sudi.
Au kwa church, wako kwa church fulani.
Ulichekea kavini.
Yeah, nilicheki.
Ile yenye wanabonga alafu ni kama wabongi naye.
Ule. Eh, alikuwa katikati.
Eh, basi.
Yeah.
Ule anaona mtritaji.
Anybody would like advice from Sweden. I don't want to talk about Oscar Sudi baadaye. But yeah, ninasema ni yeah, like nilikuwa nasema Ruto ameenda is like every country anaenda anasema vile yako na huge capital in human resource.
Yeah.
Kwa sababu wa Kenya wengi wamesoma na wana job. Na ni true, ni ukweli. So ukiangalia another way of, you know, creating opportunities in the industries. Industries are shutting down. Si ndio? So hata hakuna investors wako hapa. We are not producing. So tunakuwa net importer.
Yes.
Hata hakuna vitu tuna. You know, vitu kama unajua hizi nini zip. Zipia nini? Zipia trouser. Unajua sio import.
Unazi import kutoka maji.
True. Yeah. True.
Kuna kitu yote yenye tunatengeneza hapa kweli.
Ile kitu yenye tuna nini? Sisi ndio tunakuwa breeded. Sisi ndio tunakuwa breeded. Ndio tuna tufanye kazi maji.
Alafu hizo vitu, alafu hizo vitu zikam Kenya.
Ukiona unapitishwa ingori yote, just know kuna country yenye. Like wanataka mtu young, stressed.
Naruto ashasema niko na
watu. Yeah. So pale hivyo anasema like we have these men, angry men who are in their 40s. So unajua. Ndio mla. Alafu unajua zile countries hiyo ongea kazi mecha. I'll tell you there. No. Francisco.
Ay.
Una natuka. Cause pia anatry kuambia like whatever is coming. Kama umebaki Kenya, umebaki na mimi.
Umebaki na mimi.
Yeah. Kama kusikia nikisema kuna job Germany, kuna job Korea, kuna job ni country gani ime strike deal?
Canada. Buda boss unajua
Canada. Raziko Canada zinakapitia.
Zii, Canada sindi iliruka.
Mm.
Yeah. Gava yenyewe. Nisema Ruto wacha mchezo. Sisi hatuja sema, alikuwa mesema 200,000 jobs. Gava ya Canada nilimwambia wacha kudanganya wananchi. Wacha uongo mzee. In sports.
Bet on sports with LimeBet.
Walai, yao nae wali mzima. Hizi jama ni ya wajabonga. Wanaacha tu aropokwe. But sasa unajua ni content yenye. Anapigia raya za. Uku mashinani zenye zina hata internet. Ndiyo nimekushu ataki internet spread. Because internet kuspread inamaanisha uongo yake pia ita.
Yeah.
Ita spread. Unajua yeye anasema unajua ni mtu makata.
Yana compete na internet.
Eh, ana compete because kama leo sasa hivi tukianza hii podcast, nimeangalia kwa phone. Leo ametoa statement ya jamaa sijaribu kutengeneza keja yenye inaenda isich. inaenda more than 12 because ya airbase. Unajua ni nakonga sheria because mimi ni mtu wa Gidhare. Na Gidhare mpaka kupanda juu ya miti tulikuwa tunaambu. Unataka Air Force? Unataka Air Force mali silaini yako? Eh, tunakaa tuko chini. Tuliambua tusipande kwa miti sababu Air Force kwa. Azinio ni sheria yenye.
Yale
Gidhare wanaijua.
Hiyo unakuanga aerial threat.
Si ndio hiyo?
Web you ni kuishi huko nyini threat.
Sasa yeah. Alienda EC. Juu EC ndio watu wanazisimamisha. Juzi tu hiyo time amekuwa Gidhare, unakumbuka?
Yeah.
Akisema hapana, hizi ni sheria za kikoloni. Yeah. Hey, pandisha bati. Raya mawala leo unajua wachelewa yake.
Wako na structure kwa kanzu.
Sara ya za Air Force.
Weke hii plot bahali yake.
Raya imemalizana na jet. Inaenda kupack jet. Inaona mwala leo anaicheka. Umepack jet vizuri na uko ndani ya kambi au uko nje? Unaona mwala leo isich.
Aye.
Amesha bata bali yake. Masoja amemwambia rais.
Na hata anaoma.
Ana noma. Masoja I think ndo amemwambia rais sheria. Sasa leo ametoa statement nyingine. Ame warn raia zenye zinasimamisha.
Na alikuwa sha prove.
Sasa ile kitu yenye na trend ni hizo statement
mbili zina contradict.
Because ya leo inakaa ni kama onyo kali.
Yeah.
Kwa raia yote yenye imesimamisha keja.
Yeah.
Because it's especially hiyo area ya Kalif. Hapo Kalif.
Yeah.
Because hapo ndio kuna airstrip inaanzia anga hapo. Na kamka imeingia Air Force yote.
Chukuna boys wangu alikuwa na ametukall. Alikuwa amenicall over during the week. So alikuwa anataka kufanya coverage. Anaishi Ziwa. Sinajui. Akaniambia like amepandisha drone some extent. Akasikia you've not been granted permission. Sijui nini. So I think ni any area umetoka from Ngara ufai.
Hiyo kambi
because si Gidhare iko a bit down.
Gidhare iko down.
So kipanda tu kiasi tu.
Gidhare jo sasa ilikuwa baka mamiti zinakatwa. Ukipita Juja Road hakunaga eucalyptus. Hizo miti refrefu.
Yeah.
Ah, you guy masojo alikuwa na. Hii ndio kitu mnapanda. Mnataka kujungulia wali line eh kwa. Niko tunaonyesha keja fulani inakugaya mabati. Kwa hapo ukiwa Gidhare unaiona. Ilikuwa tunaambo unajua hapo. Hapo ndo mali kuna SCAD. Ilikuwa hiyo time ya vita ya Saddam. Si tuko na SCAD. Tuko tunaambiwa hivyo. Ndio maana hawataki tuone. Sasa mimi niko tukipita hiyo area, tunapita the other side of the road. Juko kulikuwa na rumors bako unaweza angusha fegi mlipuke. You guys, ile ni Air Force, imeheshimika, si ati ni mchezo. Raia zinaishi hapo zinawaheshimu. Zinaheshimu wa masoja. So the fact that unaanaji contradictive,
yeah,
inamaanisha ni raia nikaa amechanganikiwa. Mimi ukiniuliza naona nikaa amechanganikiwa because akibonga hako anajua ni sheria imekuwa hapo because ya masoja ama nini. Si masoja wenyewe ndio wanakongo wamesema hawako comfortable.
Hawako comfortable.
Juu akienda kuficha silaha.
No. So unajua ni kama kuambia hiyo base shift. But for me mimi naona ikikam kwa history yetu ya nini content creation tuko na defenders. Tuko na defenders. Mimi naona mimi tuko sawa. Hakuna vile Butita anaweza kuwa kwa plane. Na prezo.
Izi.
Side by side.
Eh?
Alafu tuumizwe.
You guy.
Chipukizi mwenyewe.
Ah, you guy ujui. Ujui Kenya, unajua?
Our boy Chip. Hawezi kubali situ.
Zii, unajaga hawa itakuja lambishe. Of course kuna wa content creator. Hii ni kitu imefanyika kutoka enzi za Moi. Juu enzi za Moi bado kulikuwa na content creator. Si at content creation
vitimbi na kina.
Eh, hey, hao walikuwa trendsetters. Unachiki walikuwa na performia nani? Walikuwa na performia Orezo. Sasa makomedian wengine walikuwa na perform kwa maclub. Hii sasa unajua kuna A B kama huko Hollywood. So Gava ya Ruto ime identify content creators wenye inafikiria watapusha je? agenda. So ikisema tunakata 40% wana support because unajua content creation unaweza kuwa leo unatengeneza mita, next year unatengeneza ngiri 10. So kwa hiyo make decision ati watu wakatwe 20% because unatengeneza mita, eventually utakuja hapa chini mahali watu wengine wako and then wanapanda juu. So ma content creators wale wanaingizwa na Gava box. Hii si time ya kuingia box ya Gava because
nimeona wanatumia kata siku hizi.
Wanatumia kata. Hii ni kitu inajulikana. Gava inakuja inapigia, naona Rapture ni mse mbigi. Wacha tuongee naye tumweke kwa ka payroll ka kitu kama kasuo kwa mwezi. Unajua Raya Mob? Unajua Raya Mob ni lazy. Yes, unajua. Raya sitaki kufanya kazi. Ninataka pesa ya
pesa ya bure.
So kia muna patu wa kasuo mwaka.
Yeah.
So unaona, ai, mimi ni compete na iko nini na aina.
Lakini mimi nikikuzishwa jo uta. Eh? Unaona vile tumeanza? Unaona vile tumeanza ku reduce.
Raya yetu tunalipa ni ndege. Ile raya ilikuwa inakaa hapa. Ilivutiwa tu na Arvia Oscar Sudi. Yaani unaita iko nini? Acha ujinga. Mimi ndo najua ile kitu iko. Unataka kitu iko nini? Iko ticket. Raya sasa iko maju. Eh, raya iko maju.
Lakini I hope I'm a page to it wote nyoko na walikuwa honored. Walikuwa honored they have the nini, they have the new titles. I hope watatukumbuka tu.
Na wasipokumbuka of course itakuwa ma content creators wengi sana watakufa na Gava ya Ruto. Because wale content creators walikuwa watumika na Moi. The moment Moi alitoka, hiyo comedy yao ilianza kuwa associated na hiyo regime. So unakumbuka? Watu wanataka something new, some time ya Obako. That's why stand up ikaanza ku come through because watu wana identify.
Internet ili expose.
Yes.
Content creation ya. So tuka take nini, tuka take stand up, tuka take sitcom, tuka take skits,
na
check, so tukazi combine. And of course ukiangalia kuna watu wanyame, si tulikuwa tumetry kuingia na skits back in 2009. Kuna ase walienda waka venture into stand up.
Yeah,
ase walikuwa naenda pale Churchill. Now they couldn't have done that if they didn't have a place nini wase wenyona wana refer tu wenye wana consume hiyo content kweli, na whatever. Wolu kwa nini mse wa Dave Chappelle. By the way, unajua Raya ilikuwa around.
Ilikuwa
nimeona ume chapa kitu flani hiyo
around. Nani aliona photo?
Walikosea man.
Walikosea.
Me, if I knew. If I knew kama ningekuwa na uwezo kama akina Butita. Ninge kupeleka kwa hiyo Raya.
Hiyo Raya ningeikotea. Hiyo Raya ningeikotea na niambie mimi, wacha nikwambie. Ebu salimia ukijana.
That's it. Panda ndege.
Mpaka mtoi nilimwambia. Nilimwambia unajua Chappelle alikuwa mtakwa. Unajua mtoi wangu yuko allowed kuona Dave Chappelle.
Yeah. Mpaka afike of age.
Hiyo ni nakonga shida yake. So hata ajui content ya Ira. So anakuga amechanganikiwa.
Mwenye amekuwa named after.
Sasa kila time ako baba, kwani uliniita jina ya mtu mwenye utaki nijue? Mwambie wewe material ya mtu kama Dave Chappelle si ya watoto.
Mimi nafikiria ni mwizi.
Sasa ile nyingine ndogo ndio kula moto zaidi. Because niambia uko na miaka 8. Richard Pryor utamuona 8 years from now. Si ni mchezo yuko hapa. Lakini of course jua kwa na mafons washaenda online wakaangalia. So ni wana ni enjoy tu lakini washaangalia.
Washaangalia of course. Sayo.
Because nilisikia ira yangu ndogo ikimba hiyo ngoma ya Chappelle. Nilisikia nasema Chappelle show. Nilisikia hiyo. Niko mbio ni mziki gani? Ah, akajifanyisha. Nyanyai na akaanza kuweka wadi zingine. So by then nilikula moto vile wako ni.
But alikuwa hapa for some short, I think ilikuwa ni event ya nini? Ni ya
like Brian Flan.
Kwa ni event special afu ni ila kambua do something for the love. So, and of course the fact that I end up like you do and a short notice, it was good for him. So, if you don't have the balls to survive hii Ruto government, asha kuambia place, unafaa kufishia ni kajitombe. Hizo place anaenda ki negotiate this. Now talking about balls. Kuna study fulani nilikuwa nimecheki. Of course, nilikuwa nimeisport, alafu mwafa likuwa ameshare. Kuna study ina show. Like if you lose balls you live long. Ukikatu wa K, you're okay. No zini utafiti.
Nah, unajua shida yenu ni kuamini utafiti as it makes sense.
I think umeona like.
So nikatu wa K hati ndio nilive long. Ai. Mzee, nikatu wa K nilive, hiyo ni science gani? Ai, mzee, chorea hizo.
Life expectancy jo. Life expectancy.
Unajua K ikiwa moja baka walking style change.
Msijui.
Zinafaziwe mbili. Ai. Ni vile wewe ujaona madingo amepigwa kwa kanyanga. Unajua dingo upigwa K mbaya. Ai.
Oh, na ile nini? Na ile buti ya karao.
Zi, yeah. Mob Justice.
Oh.
Yeah, sikuna rayo kuja kwa K-Street. Oh. Wona tiza na Mob Justice. Oh. Sikuna rayo attack tu hapo. Wacha tu gongi injustice hae. Time ya Mob Justice, rayo uchagua mahali itago.
Itagongi. So, kuna rayo. Aya. Amefikiria tu utro vitu blindly.
Zi.
Kuna rayo za macho, meno.
Rayo zimelala Kenyatta hivi. Ano, unamuuliza ni nini? Nakwambiwa. Nikikwambia utaamini. Mimi kila mwezi yote amepigwa mob justice mzuri. Anapoteza hata macho hata meno. Mimi ya maji. Nilivunjwa. So madingo kuna wale wengi washaumizwa kei. Either na karao ama na raya. Hizo raya mbili. Ushikwa na raya.
Yeah.
Raya zuanga zina zina attacking kei mzee. Mpaka hata na mawe.
Ju mimi nishikula oxbow. Nishikula ox hapa kani. Unajua usave oxbows.
Nini yo?
Kani.
Oxbows.
Yeah, usave oxbows.
Ndamombe.
Yeah, 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 yeah. Oh. Like tunaletwa tu. Unatukata in half.
Oh, me,
of course nimekula ya nini?
Unajua kula kwa watu wa mtura?
Ni kula
watu wa mtura wanauza.
Yeah, mtura siwezi amini ni ya mnyama mwingine.
Buda zina inakarangwa.
Yeah.
Kula kwa mtura mdomo mafuta. Unajua ni mafuta.
Mhm.
Mafuta inachemka. Unje kata hapo wewe kata ikiwa moto. Unakata kiki.
Kuna raya tushaidishi nayo. Nini? Ya mbuzi. Kumbuka tumekaa kidogo nikasikia mnyamka kuna bonga tu. Akasema hiyo kondoo mali ilikuwa fighter
idiot after kula ki
ndio to falme kutoa point. But sasa unajua uki lose balls ni kwa na Google. Uki lose balls of course uta live longer but uta lose si dog yetu by the way. Dog yetu tumeifanya nini castration.
Oh, mekata.
Yeah, yeah. Oh. Nini? Of course, sai I don't think isha acha barking. Why bark elibo?
Isha amsha ipoteza life. Unajua pia castrate dogi. Unajua dogi zinakuwa gazi
kwa. Yeah, inaanza kutoa you hata nini? Far you dondoka.
Oh,
saa yu dondoka.
Inaanza kuona nikaa iko.
Na nini? Of course, saa kwa mwanaume msikia. Msikia nini? Msikia hata sauti. Inaanza kuwa nyororo. Sasa kuna like rapture. Like you kwa 90.
Unajua sauti nyororo wa gamba sana. Ushaona raha iko na hiyo sauti. Naturally, si ati ya mekatwa. Mekatwa. Kuna raya likuwa na hiyo sauti. Kuna raya flani, msapere. Anineza kumbuka jina yake kweli. Raya za Gidare, hapo Dayo Petrol Station. Iyo eri, alikuwa naishi hapo.
Dayo.
Alikuwa na hiyo sauti. Nina! Niki! Unajia likuwa msapere. So, hii raya, walikuwa maarifu. So raya moja ilikuwa na wife lakini wengine ni maboy. Jo alikuwa tu maboy in their 20s. So kuna time era ya imepiga era iko na bibi. Majira ilikuwa na hard time convince wife huyo ni mwanaume. Wife alikuwa amezua.
Eh.
Yeah. Wife alikuwa amezua. Ilibidi baka ira hey come the wife askizi aone. Ai. Yule alikuwa na soprano nyingine ya kiraya kabisa. Unaweza fikiria ni de. Hiyo raya ikakuja na kisapri. Ikakuja hiyo raya na kisapri. Hiyo wajo kula duwe kwe. Kadehera maudu nyuma. Sina mizo raya zingine
mle. Okay. Okay,
okay. Hapo ni mali niliogopa hiyo sauti nyororo. Niliona kumbe hizo raya zinaweza vunja boma. Unajua kuna wanaume tu, unajua kuna mwanaume ubonga na sauti nyororo. Iko sangi, area zote iko sangi. Iko sangi kila moja.
Na sasa au ndio wagana na tempa juu. Kuzonana ni kama...
Unamdara.
Point yake iende across. Labda tukitoka story. Majuzi tukuwa naye kwa bus.
Yes, yes.
Of course ulikuwa na scroll simu. Nilikuwa nimekaa nyuma yangu mimi kwa mbele yako. Kuna scroll nikaona raya akasema, "Hebu nionee story," nikashangaa. Nilikuwa nashangaa ila ya ni con man.
Mimi nilikuwa nashino nini ameona? Nilikuwa nimeshika tena na nguvu.
Yeah.
Nilikuwa zile za kama ni nia.
Naona anaanza kumulika. Yeah, mbona nile anashika phone yako anashangaa. Ati nataka kuonea story. Unajua kitu ya kwanza ni nikali anajichomea. Alikuwa anafanya nini kwa story zako?
Alikuwa tu anaangalia. Unajua kuna raya unaweza kuwa kwa naye. Uko busy kwa tenje. Siko unajiza raya. And then unaona tu wako. Unajua unaweza raya. Hata labda ulikuwa unasoma. Ukimcheki analenga.
Mna reply message na yeye. Mna reply. Kuna raya isha icheka meme jo. Elisikia kali. Ati kali sana. Ata mi kuna dude lini show. Ati ezangi kuvumilia.
Kuangalia simu za watu.
Ati ukitoa tu simu. Umnarudisha message na yeye. Umna jam
wale wa kuchungulia.
Sira nini iliona?
Iliona message ya nini ya Mshwari. Kulikuwa na hiyo news ya Safcom umesema kama uko na do ya sawe mchua. Hakuna kuingia kwa mchua. Na unajua mchua ni ya wanabiashara. Mchua mimi naijua kama ya wanabiashara. Juu kuna rata nilikuwa nakata nayo maji. Nilikuwa nasema pesa ya kutumia ya koko mpesa. Nikiera kulipa nione imeigia frisa. Najua sare imei. Atuwagi kwa mshuari anarudisha. Waga amegawanyisha before ende kwa bam tu. Alikuwa natuambia live. Alikuwa raya kutengeneza matisho ya kuprint. Alikuwa natubai ya TI. So kama kulikuwa na businessman akona deni, unajua biashara imesimama. Ndio ndo sana sana. Unajua businessman ndio utumia gayo ya mshwa. Wengi sababu do yao inaingia kwa simu na unasikia inaingia tu kwa simu. Tuma kwa kwa simu, tuma kwa simu. Sio ikifika jioni anatuma hiyo yote. Kwa mshwari ndio sasa kesho aanze tena biashara na click.
Ameanza.
Ajue ile do ame ametengeneza. So hao ndio kanaenda kwa.
Mtaenda kwa nuki. Julius kata ukichange phone wanaendea balance cho. Kwanza wana target hizi raya zenye. Mi kuna raya na juu ziko na namba kaa sita cho. Za kuyapa madeni. Kuna raya.
So ukichange number wanajua?
Yeah, of course. So unajua ID in the same. Mi niko na two Safcom lines. But siati niko na hepa. Siati I'm not nini. Siati sijakula blacklist here and there. But si ati ni kuchange. Ni ile nilikuwa nataka a personal line na like na line ya maraya za kawaida. So unaona kama nilikuwa na mshwari hii ni nyingine inaka balance yangu kwa hii line wanaikujia yuka.
Kwa hiyo nilipoteza wateja. Mtu wangu unajua wa Kenya hawapendi kutishwa. Hiyo ndio shida moja kubwa na wa Kenya. Ukiwatishia hivyo wanahamaga wote. Ngoja utacheki. Raya zitahama.
Utaona zimepanga line kwa haya tena.
Raya sasa zitaenda international. PayPal. Unaenda kuba invest kwa hoka. Ni yake kwa PayPal wewe, sitaki ujiga. Nimekuambia unaniuliza namba ya Airtel ya kasiani. Sitaki ujiga. Mtu unaweka pesa ya mjiwali kesho ukiamka asubuhi una hata dururu. Mpango utakuwa na baingoda na PayPal. Rasta umia. Omada wana kwa nulio ni gani. Ambu kama awezi kulipa na PayPal. Na wala uwajari na fitia. Juu watu wana watafika mahali waanze kubelieve. International. Uli wana raya yetu. Unafura haitumii internet ya Kenya?
Zizi.
Ilifika mahali raya kwa wana apana. Up and down is too much. Wana vile ndio mwafa kaitini ya fikiri emi natuwa internet US. Zile kwa dissatisfied customer.
Yake itapitia nini? Yake itapitia kwa ocean.
Kiko juu. Kiko juu. Na by the time tunapiga 10 years, mpaka hiyo busy ya internet, wata lose. Unajua ndio busy na wapedo.
Yeah.
Hiyo ndio busy na wapati. Eh, hiyo busy na wapedo.
Na anda nini? Inaenda kuongezeka by the way.
Na hii finance?
Yeah. Credo inaenda kuongezeka. Like even nini walikuwa nasema hata kutuma so yo 40 bob. Nini kutuma so haitakuwa free.
Juu hiyo nakumbuka ni unye alituwekea. Mazie hiyo imeniokolea.
Tuma so mara 4. Unarayolisha intumia tao.
Buda unaona so mara 10. Unaona punch. Punch na kutumia mara 5, we complain ukitaka. Punch, kama ni thao hiyo ni sawa. Thao misi na noma. Lakini punch, amini likuwa one of those rayas. Umetumia mia, ngoja wewe, nini, mekutumia mia na mlegani, ngoja ni nakupatia pesa yako wewe. Umepata mia ingine ya pili. Naangalia pale cost, 0-0. Umepata mia ya tatu. Mimi nilikuwa natuma hivyo by the way. Juu nakumbuka ile time ilikaa ilikuwa time ya COVID. Ile time mwenye alisema, ndugu za mbuni. Mnaumia kutosha.
Shida. Ukibonga about traders. Unajua hizi nini? Hizi vile KRA siku hizo wanaenda from shop to shop. Unajua wanaenda kama wachuuzi.
Wachuuzi.
Mchuuzi ni?
Mchuuzi ni hoka.
Unao wanaenda kaa customer. Wanaenda kaa customer. So wanaenda pale wakiona ni kama umeweka, wakiona kama umeweka those payment methods. Hey. Buda. Sijui lipa na ni Equitel. Lipa na M-Pesa. Sijui umeweka nini pay bill ya KCB, INM, sijui Barclays.
Hiyo ni njaa.
Juu nishaienda place. Siku hizi hata hataki raya zenye zinasema tuacha nikulipe na simu. Juu aliniambia ati wewe ni nani? Kwanza hizi places za wholesale. Ukienda ubaki kitu moja moja. Unajua kama ni daipa wanataka like uchukue 10 pack. Kama ni tissue ni 10 pack. Kama ni nini uchukue. Mimi nilichukua pistano. Ikachukua kale kana hivyo kadogo. Akiniza kijana yule da. Alafu nataka kulipa na simu. Niliona tu amedondo hizo vitu zote. Hizo malipa na M-Pesa kazimbosho. Akaniuliza ni aje? Unajua siku hizi hatukai na amani. So siku hizi ukienda kuulize nini ukitaka kulipa. Kuna place kuna madhali dondo waka. Alidondo alilipa na M-Pesa.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.